DT Music Promotion.
DJ la scuola collection. Lumesi Joe. Simagogi na Kalobiji. Na inepano. Dina tupa kwa Zambia. Jen Lokanen. Kiseka kwa ukuba.
Limbikila maninga de savana. Limbikila maninga de savana. Mbae wane iwe.
Sako, so osa kumbwira iyai Sebeza chabe wekinga hati Usachipeza chamene usakira Andi osa yopa kuseke wa iyai Ka business kari konse sako Olo upyange mchimbusi Olo unkale conductor Olo unkale meti kumayati Mulungu alanga na saku jaisa
Mbikila
Ima wa maso chabe
Mbikila
Ima wa maso chabe Olo kifutele
Tito yako, maringa yunjizga kachoko Mbale wane iwe Mbale wane iwe Tito yako ni njito yako, roa kusekei Tito yako ni njito yako, roa kusekei Dine sima koki ya koki koki
Haha, Lumesi Joe, bamuna waku marunda siaba Nasi makoki, na inepano Ndine tupa kuwamu Zambia Muchi Sungu, ndine Clifford Makaveri Muchi Nyanja, ndine Jenlo Kanene Iwe Kalopichi, lila kukula stuku
Hei,
mwawani mnyengi, munga ni piwani Studio yako
Flash them entertain
Naka chaka sina yako Fuasa
Hey, Dini Abuino And it's a PST production
Masiku vano Stuku jasa ukuba
Musekeni na kupekani One major baka zonde Na kupekani supreme One kumbanani barumezi Don't forget to honorable Kursoni banda
Yes, 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 yes Million Simba come chombi makoti I see you Lame kinyilenda chankalamu I see you Lame kikamanga the big boss I see you
DT Music Promotions